Isi ya Kiboga ekoze chikwe kweto mumuluka gwe choma mu district ya Kiboga mweyoledde abantu munana ababadde bagezaako okufumbiza omuwala ow'emyaka 16 tanetuuka ngono muyizi ku ssomero lya Bukomero Senior Secondary School mu senior eyokusatu okusinzira ku muntu eyatemeza ku poliisi omuwala ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwe 12 omwaka 2010 nga mu kiseera kino alina emyaka 16 poliisi yasobodde okuzuula n'ebizibiti okwabadde sukaali sabbuuni omuceere ennyama gomesi 3 ne kanzu 2 saako ebirala ebyabadde bireeteddwa ku mukolo ogwo abakwate kuliko bazadde b'omuwala okuli tata we Kiyingi Yunus ne mama we Luwedde Robina abalala kuliko senga w'omuwala Namubiru Allen omugole omuwala gwe babadde bafumbiza Nakibuuka Viola saako omusajja agambibwa okuba nti yabadde kawasa omuwala ono nga ye Kawuuki Mathias abalala kuliko tata w'omugole omusajja Sande Walulya David saako maama we Tusubira Esther ne Kafero Jacob eyabadde awerekedde bano bonna mu kiseera kino bakumibwa ku poliisi ya Kiboga era bakugulwako omusango ogw'okwenyigira mu kujjula ebitanajja Lamek Kigozi omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'ewamala akakasizza bino byonna
poliisi mu kufuna amawulire gano yazambalidde ku mugongo era n'etuuka mu kitundu kino ddala kituufu baasanze omukolo ogugenda mu maaso ng'abako batuuse era nga bali mu kutikkula bintu kugenda kusasula muwala w'emyaka 16 banono babadde baleese n'ebintu ebisasula omuwala sukaali muceere sabbuuni ngoye omwabadde gomesi 3 ekanzu 2 n'ebirabo ebirala naye poliisi teyaganyiza mukolo guno gwabadde gumenya amateeka okugenda mu maaso omunana bano bakuumirwa ku police station yaffe ey'Kiboga era nga tumaze okubaggulako omusango ogw'okwekobaana okugezaako okufumbiriza omwana tannaba kwetuuka awamu n'omusango ogwo kukabaasanya omwana tannaba kwetuuka bino nno byonna omuwabi wa gavumenti yagenda okutuyamba obbikakasa ku fayiro yaffe.